Ọkwa Samiji na Moscoti o. Anyị eburukwa bata ọzọ. Egwu ọma.
Onye ọma na dị mma gbara m egwu ọma.
Onye
ọma na dị mma gbara m egwu ọma. Onye ọma na dị mma gbara m egwu ọma. Onye ọma na dị mma gbara m egwu ọma. Egwu ọma e. Egwu ọma e. Egwu ọma e.
His Excellency Chief Engineer David Nweze Omahe, the able governor of Ebonyi State, a prophet with honor in his hometown, Okenwa Uguru, Adu One of Adu, Akobaroha of Ebonyi State, the divine mandate, Olumeke Legio, Onyu Woma, Sekem, 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 Seriwem, 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 Sem, 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 Yeah!
God has blessed Nigeria and the people of Ebonyas with a good and special song in a person of His Excellency Chief Dr. Engineer David Nweze Omahe. I thank this great God who gave us His Excellency Chief Dr. Engineer David Nweze Omahe, the Lion of Ebonyas, the Shining Star of Ebonyi State, accomplished Administrator, Missionary, Egalitarian, and the Divine Mandate by God. Ever since 1996, but today, Omahe has made Ebonyas to acquire a new look, reputation as the most and progressive state in Nigeria. Omahe, you have been remarkable, memorable, historical, and evergreen to all Ebonyas. The key author of Nigeria today. Road projects, flyovers, roundabouts, street lights, and hospitals. Why also executing a revolution in agriculture, as well as the education and health sector, regular payments of civil servants. I urge Ebonyas and the entire Eastern to join hands with me and celebrate Omahe for his good work. And we Ebonyas thank God and count ourselves lucky having him as a leader. Maka nipu ezigbo mmadu adiro fere. Biko jisike na oluki David Nweze Omahe, onye woma. Okpuru isi zuru oru onu, onye ude ya na-ede n'Ebonyi niile. Akubara ora, oke nwa ugwu, Adu One of Adu, Gokuzue, Odenibu of Ebonyi State, Ina Ede na Ebonyi North, Ebonyi Center, Ebonyi South, Agunde Chamber 1 of Ebonyi, Onye Oma Gabaniru Ika Ubalagi, Na Chukwu Pikeyi.
Onye Oma Nadima Gbara Mekwu Oma, 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 Egwu ọma e, egwu ọma e, egwu ọma e, egwu ọma e.
David Omahe, you are a city set on a hill that can never be hidden. God will always be with you. You will be filled. All you sow that you will reap. All you do is for prosperity, till eternity, for you care for humanity. From glory to glory, from high to higher, you will always be the head, not the tail. So we pray. A man who chased away inferiority complex among Ebonyas, a humble visionary leader, Chief Dr. Engineer David Nweze Omahe, the amiable governor, the God of all impossibility will fight your principality. Your identity will be quality in all humanity. God blesses upon you with beyond limits. Your quality will be known among your enemy. For it is the desire of Messiah to grant your heart desire. Amen. Ebonyi State, ndi uoma, kaina gani, okwaka okuria, ukomereya, anyoga ekwone harone, na ifomere erika. Chukwu azago anyi ekpere anyi, na ezigbo nwa, nwa di orama, nwa chukwu goziri, were cho Ebonyi State mma, Ebonyi nile we di mma, ewu uoma.
Chen 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 Igbo mama no Ebonyi State mama no Ndi uoma Egwu 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 Ije 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 Sekem sem 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 Sekem 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 sekem
Ndi uoma na di ma gbara me egwu uoma Ndi uoma na di ma gbara me egwu uoma Ndi uoma na di ma gbara me egwu uoma Ndi uoma na di ma gbara me egwu
Ekomere asineke nadere agwa agwa Ekene dike na ngomere umekwa ozo Ana mekene His Excellency Chief Engineer David Mweze Umahi Yana lolo ya mmiri ototo Oma oma asalo Her Excellency Chief Dr. Rachel Umahi Na Deputy Governor of Ebonyi State His Excellency Dr. Kelechi Igwe Yana lolo ya, ndi uoma o.
Onyi oma na di ma gbara me egwu uoma. Onyi oma na di ma gbara me egwu uoma. Onyi oma na di ma gbara me egwu uoma. Onyi oma na di ma gbara me egwu uoma. Egwu uoma e, egwu uoma e, egwu uoma e, egwu uoma e.